Ọ bụrụ ọsọ nne m lere azụ nakwa newi ọhịa jukwu ese anọzi m n'isi mmiri when I slept back on a low key ndị mkpọrọ enyi m rapụzi m they won't see some even thought I was a stand bill nwanne nyekwefe n'ụzọ na-ejikwa m sound bills ifugokwanụ ka ngwa gị na chukwu dị ịma na ọna m ife ji bụlụ chi sọ chukwu na-emeze ya ga-emegeze with my God now everything is so easy ego m abatago ka anyị racha aka ndị mmadụ ha na-abụzi m ka mpataka onye chukwu mere eze biko gbasa aka if you dey feel this jam nwanne na-akụ aka
See I tell you God don't bless me tap
Okunanugo
See I tell you God don't bless me tap
Ezoku
Mama lelelele mama lelelele Mama lelelele kweko Mama lelelele mama lelelele Mama lelelele kweko
Mama lelelele mama lelelele Mama lelelele kweko Mama lelelele mama lelelele Mama lelelele kweko Ego adigo anyị gata ifaro Nyesi agife igasi m daro Ọkwụsị na ha na-agbọgo bịajụrụ Apụtara m ya ka iwefu kosa dị nụ Ego adigo anyị gata ifaro Nyesi agife igasi m daro Ọkwụsị na ha na-agbọgo bịajụrụ Apụtara m ya ka iwefu kosa dị nụ
Let's follow me like water bam bam Enemies go see me, they go they run run Let's follow me like water bam bam Enemies go see me, they go they run run
See I tell you God don't bless me tap
Okunanugo
See I tell you God don't bless me tap
Ezoku
See I tell you God don't bless me tap
Okunanugo
See I tell you God don't bless me tap
Ezoku
Mama lelelele mama lelelele Mama lelelele kweko Mama lelelele mama lelelele Mama lelelele kweko
Blessing, haha, and I'm Ekene, Dr. Patrick Ifanyuba, Ebubechukwuzo 1 of Nnewi, Chief Obidugu, Obi of Nnewi, Chief Emekofo, Chief Kretus Ibeto, Omeka Naya, Odena Wemako, Alikana Shina, Imane, Oyije Nnewi,
Sapi Rock, Alexa Zon,
Okunanugo,
O3 Media Baby, Aside to